Ja.
Aha. Let's go. Maisha ya huyu mwenye amenichosha. Maisha ya huyu mwenye amenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso. Maisha ya huyu mwenye amenichosha. Maisha ya huyu mwenye amenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso.
Paradise, paradise, everybody looking for the paradise. I've been around the world in places like Mexico and Tokyo, but I never see the paradise. I've decided to go to the studio to show the nation where's the paradise. I'm a simple junior, thinking like a genius. Never pull the trigger, no innocent nigga. Yo, 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 Omera wing kake wear no flow. An onge gima dwara dwaro umane paradiso. Seche duto an mane so. Adione Yesu, adione Yesu.
Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso.
Like a rose inside the greenhouse, no mouse can come across. I trust God 24/7, he's my weapon, AK-47. After death, I go direct to heaven, nigga, nigga. With Jesus Christ, everything is cool, is cool, is cool, is cool, nigga.
Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso.
Your wife can call you honey, but Jesus Christ is the one lead us to the journey. My brother, why don't you hurry?
Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Maisha ya ulimwengu yamenichosha. Mimi nataka niende paradiso. Mimi nataka niende paradiso.